yeah man, me damba go go de mita babum.
Original supporter, I Gravine, and Gang Chocho, my nigga Franka. Zapo iso, asambe sa, na mimi apa, na wena kumanchesa. Ale boy original supporter, I be turn my baby ani, and ito pire babake na nifa, na mimi apa. Superwoman, basi punguza mapepe, goma wenge, goma pepe, goma wenge dada punguza mapepe, goma wenge, goma pepe, goma wenge basi punguza mapepe, goma wenge, goma pepe, goma wenge dada punguza mapepe, goma wenge, goma wenge, goma pepe. Ah, meme hapa.
Oga, oga, oga.
Moyo wangu moyo uko kwako umedondokea. Kweli mimi nakupenda mwenye. Unajua njo tufanya rusi dada kisha twende zetu tu. Kitambo likuwa mdogo ushakuwa sasa. Wewe mzuri una akili na kujua swa.
Wewe unanifaa.
Chongo mpona mpana ame mpani wa jiji. Kwa zuri umemzidi kwa wata kuweza gigi. Mane koko sio ishi shida mpenzi wa kweli niko hapa. Kunde mtumie simu tapeli kapointia. Zanzibari kwani. Tukitoka Tanga Mwanza kwa beza luti nyumbani. Minataka nikuche mami. Minataka unite babi choni zalie watoto. Maisha changamoto supagawe na mafoto. Unite babi choni zalie watoto.
Life changamoto
supagawe na mafoto. Supagawe na mafoto. Choni kwa mambo salani dada. Hasalani dada. Hasalani dada. Kachumbani choni kwa mambo salani dada. Hasalani bas. Hasalani bas. Hasalani choni kwa mambo salani. Kwa mambo chumbani. Kwa mambo salani. Kwa mambo chumbani choni kwa mambo salani. Kwa mambo chumbani.
Meme hapo.
Eki shanti wa marema. Uwe, uwe, uwe. Bada kuya jiwa Adam na Hawa. Toka nta kwa mimi moja unapawa. Unaweka bisema na unasani unagetisha wazeni. Unatawa kunyoneka hawa. So I have so many reasons. Waistaki kuwa single. Natajo kumkumba tena kumkisi shinto. Kwenye ziwa la mapenzi. Guve nifanye peki angu wata wakija na lensi. Watosone nyavu zangu watafungula kukosari na ngoja lipati. Najipe mwenye ilo kipewa na raha ya kwe. Hefwezi ngoja vijipatene kuziba tundula panya kwa sile siza mkate. Hefwezi ngoja vijipatene kuziba tundula panya kwa sile siza mkate. Hebo njeni kwa Kidera, Msabira, Kidaka, Jeli. Nakubali sana makoro, twenty hapo Kambare, twenty hapo Waswa Pante, Kizombi. Every town my baby on you. The twins up on my shanty, the chabobo. The sofa for the ghetto. The credit for my balance watching. The better one if it's a good woman, media, media. The twins up on Okocho. The twins up on Muda Mugesa. Haba Antonio. Sweto jenjo jenja kwenye mapenzi, utaachwa ubungo, hata ulie dada. Sweto jenjo jenja kwenye mapenzi, utaachwa ubungo, hata ulie wewe. Sweto jenjo jenja kwenye mapenzi, utaachwa ubungo, hata ulie dada. Sweto jenjo jenja kwenye mapenzi, utaachwa ubungo, hata ulie. Nataka niwe nawe, nizae nawe, niishi nawe, nilale nawe, niamke nawe, niliwe nawe. Nataka niwe nawe, niishi nawe, nizae nawe, nilale nawe. Namke nawe, namke nawe, nataka niwe nawe. Ninakuja kwangu, ninakona kwangu, ninakona kwangu, ninakona kwangu, ninakona kwangu, ninakona kwangu, ninakona kwangu. Twende hapo Sancho Fashion, Faisal babake na Sumaina, Kibo Traveler, Ibra Music, twende hapo Sultani, nakubali sana, Dogi, Yanta, Kili Kilo Baba Feti, Konteni, kwa Chatoni, Jimmy Jeuri, Wagwani. Twenty up, White Jensen, Nagagarino, Bobu Kibomare, twenty up on the Toya Sinko Fladua, Abadi Toyo, Abadi Bladi, Sumarado, Wash, Avenue Kua.
Company Akukinaba,
Chunky Supplier, Supplier.